Lekoko la Democratic Alliance mo Taung local municipality le itemogetse ditshupetso tsa baagi ba itirileng le ba matolong ba ipeletsang ka tsela e e tshwanetse be ba e agetswe e e tswang ko N18 e ya ko itirileng. Mme Lekoko la Democratic Alliance re ikopela ko go majoro Dumisang Gaora e le gore a tswe ko a itshubileng teng a go bua le baagi mme ikopele maitshwarelo. A re baagi gore o na ba aketse ga ba ra a re o tla ga tsela because o na ntse a itse gore ga gona matlolo a go aga tsela eo le gore tsela eo ga e wele mo taolong ya masepala wa Taung e wela mo porofenseng ya mo pusong ya porofense. Mme se se ikaela fela ka mogo ANC e tlwaetseng go aketsa baagi ka teng mme yaanong re lemoga gore baagi ke ba ba kwatile mme ba dira ditshupetso tse ba di bolotseng ko NAD le tsela teng e tswadiwe. Re kopa fela majoro a tswe koo a tlhole go itshupa a go bua le baagi maikope le maitshwarelo. Mme baagi tshwanetse ba bone gore ba lemoga gore ANC ile ba aketsa and tsela solution fela ke goreng ba botele DA ka 2024. Thank you.